Eyes music. Funny King, when the Goba Kongo come by Siku Sanila, go love and for Nano at least your Mawala. Negaza Coca Cola, be what you are gala type. Netu Komutima Neguela Villa. Gala had to settle everything I hear. Wanda Gama, he not allowed to do my own thing. Mwana demu wanyi kangolo zaba kusivako walimu lonji nengu mutima kukujudeko nonturugu nyanga waisa kataba niko nengwe sonyu wa katibambi na telela. I was requesting you baby seko tango kubabu kukwala katimbu weleze.
Wewe just look at me na kucha wanyo katia tembo kumyewo. Hey, I'm sorry for that. Just look at me, girl. Na kucha wanyo kati ya tembo komyewo. None sorry for that.
That girl guwela vila formula 145 te wa manyanti wa love. Walianga nyama zeno mpa magumba. Newela vila tiduli walumu zene ndi observe. Tantabuli la maka nina wife. Chobo manyana wa she's my life. Oli mulungi minokea, oli nice to your body. Na umutima kukuli mochafu. Baby, katizo nkuseka. Chuka chakulia ndava kusana mutaka. Nafunde chaka visinza na kusetuka. Bambi nonya biwakane miaka. Noturugu nyanga waisa katawa niko nekwe sonyu wakati bambi na telela. I was very facing you baby seko down kukuba mkukola katimbu welese.
Just look at me na kucha wanyo kati ya tembo komyewo. Hey, I'm sorry for that. Just look at me, girl. Na kucha wanyo kati ya tembo komyewo. I'm sorry for that.
Yo hati yali kumpia mpolo goma. Nemfu na yote mukati kopi ya malaika. Walitosekanga wabula kubwatuka nayo nomwana muwala smile yantuka. Okumanya wali bad wampane kalwedi kat. My baby girl ye yampa chikopo. Chobo manyanze nafuna kusingako kubate kutimbali teva kumpimangako. I'm sorry baby genda nemikisa jona fe katunda jetuga village ya fe. I was requesting you baby seko dango kuwa kukukula katimbuelese.
Just look at me na kucha wanyo kati ya tembo komyewo. Hey, I'm sorry for that. Just look at me, girl. Na kucha wanyo kati ya tembo komyewo. I'm sorry for that.